Ewo isibukane liye
No nwere onye bịara n'ụwa gali ọnwụ
ọnwụ ọgosia
May the soul of Chief Opoloya Nwa Eze Eji Aya Nukwu rest in perfect peace.
Yeah. Ramise,
Cosi Wapago,
Omelo Ramise,
Cosi Wapago,
Omelo Ramise.
Yeah.